Yo, Paroti, VP One Boy. Leo nikutese bana. Chafua my friend.
Take a day on the beat.
Na gari, kabagazi, aka ganji, sina kinywaji, weza mbiaji
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu Waitress, amepeba, tipping Is it me, or my drink is speaking Sipping, sipping, I'm sipping Ayaya, vonulu Pere, mende, pombe yangu siweke mchere Leo na meza takama nitembe Ndo nilewe mpaka nibebwe
Kane. Pewa chupo si lambe lambe Wapiche seko pande kane Ngango, whisky Hanjam, hanjam mingi Minataka joni teke toto Na msupa tulewe hadi kesho Shots, camino Boti, bodo Chapa, toto Ukimaliza, KO
Leo niko out
Kubana, neza mchapa di kesho mchana Kako tips bado na kongeza shada Mini pe whisky DJ cheza tumabanga
Pere, mende, pombe yangu siweke mchere Leona meza takama nitembe Ndo nilewe mpaka nibebwe